trendy. It's your trendy. Na kwa time of your neediness, how are your defense na your happiness. Chaka la nyo your confidence. Uli woyamba la kulumia na wate. Oh wait and no na tumanyo wangu sanga wo. Yekwe kwendo za wo. I'm missing you so. Kuloza, kuloza, kuloza konsanyo sa. Kuloza, kuloza, kuloza konsanyo ka. I can't live without you. When to win this so is a. Na kuna mutima kwa kuma. Uli bulinda la kwa kuta. Yeah, yeah, yeah. Nemo muto wo wentisa. Njakuwele tochi. Tuwe kweke wansi we meza. Na kwa time of your neediness. Hawa your defense na your happiness. Joga la nyo your confidence. Uli woyamba la kolumia na batre. Oh, we dano na. Simanyo wangu sanga wo. Yekwe kwendo za wo.
www.mp3ugandanmusic.com